Stony Boy.
Stony Boy. Damn your Dingo. Dingo, Dingo.
It's the kids, baby.
Hey mama, leo nitachelewa kurudi. Kizo watu shazi nkiko Santa Buki. Jomba iko wazi unyamwezi maujusi. Habari za umbea mtapata kwa sote.
Na mwona nenga, kabuja beki. Kwa leo itacheze kama na tukure. Shapigwa kipenga, huko bakisteji. Na sasa tukure nikuli madasteji. After school,
nice, nice.
Ya mwaka kuu,
nice, nice.
After school,
nice, nice.
Ya mwaka kuu, yeah. After
school,
After
school,
After
school,
after
school,
yeah.
Kulu 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 kulu. We ufeli ufa ulu 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 ulu. Panda meli piki piki chapa gulu gulu gulu. Shoni moja tu mfungwa kuwa hulu. Madenti wamekuja na maticha iye. Paroko naye amekuja na sister iye. Wakishua naye karuka ukuta iye. Tupia ungae uje umenyuka iye. Kila wake, wake, wake. We unyonge mini washa, washa. Kwa shile kukucha tu keshi, keshi ni kofi. We acha ni wake, wake, wake.
Yeah, yeah. After school,
nice, nice.
Ya mwaka kuu,
nice, nice.
After school,
nice, nice.
Ya mwaka kuu,
yeah.
After
school, nice.
After
school,
After
school bus. Yeah. My bitchy boy, you say my yeah.
It's the kids, baby.
I do love Bakazilo, say my yeah. Eh, to love Pasi now.
After
school bash.
After
school bash.
After
school bash.
After
school
bash. After school bash. Yeah.